Ayayayay mina singiyahamba la kugcwele ama parasite umuntu wakho ngathi parachute uyalenda manje manje mara singafuna lokhu nalokhu 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 hay kanti yini la hay ngona mina ngithi tshwe one time.
Yeah.
nyanyisa mani.